Hey guys, it's been a long ass day. So your baby girl is officially back in Nigeria, and yeah. Oh god, there was this event I went for like this last weekend. God, that event was mad. It was titled Ogbako Umuigbo. Like, from the name, like, it says a lot. It was like a socializing stuff where people, okay, basically Lagos, because I'm in Lagos, Nigeria. So yeah, where Igbo people came around, not just Igbos, because I met people from other tribes and all. So they came there to have fun, to eat. Hero was like the major sponsor. Like, Hero just they bring drinks here and there. Guys, just they drink. Girls, they drink. Man, then GUO to help with transportation and all. Then okay, if you probably want to know where it went down, it was at Sand Pitch National Stadium, Surulere, Lagos State. So yeah, it was. There was lots of food, Igbo dishes like abacha, okwa, ofakwo. What was abacha? Oh yeah, African salad. Was okwa breadfruit? Ofakwo is like palm kernel soup with white rice and other dishes. There were drinks. Yeah, palm wine. Palm wine is really healthy, and it's the Igbo people are known for palm wine. So. Palm wine was there, everything was, it was such a fun event. And yeah, Ezine Ukobasi, she was like the major organizer, like, I mean, for a first, for a first Igbo event, like, I have attended, like, out of the blues like that, an Ogbako theme like that. It was well organized, they did well and all. I'm not here to criticize, just the praises. Yeah, because I feel like it's not in my place to criticize. It was it was an amazing event. There was gate fee and all. Of course, they have to, you know, cover up for all they spent and all. Guests were invited. Osofia was there. Like, Osofia was there live and direct. I took a picture with him and it felt good. Iblis was also there. Sonny Bobo had this mad performance. Like, God. I wish you came. In case you were not there, I'm sorry. Then Iblis was also there. It was real good. Then Chummy's Kitchen, like, I had okwa from them. That okwa was mad. There was fish in it. Oh my god, that okwa was so good. Then I met amazing people from Twitter. You know, this kind of thing where you've, you know, all been having online conversations and all, and you get an opportunity to meet people. Like, it just hits different. You get. I met Chimdi's dad, Papa Dana, I met Ogi, I met Oluwatobi, I met I don't even know their names, I mean. I saw one area Koto. Yeah, other people. I saw who else Shan know that. Twitter people are crazy. Like, if you're not on Twitter, you should go join Twitter like ASAP, man. So yeah, because of this Igbo event, it just twerked something in me to do an Igbo podcast. Yeah, where I featured an Igbo person. If you are a graduate of Ken UST, yeah, you probably know him. And yeah, so this was a podcast where he did a brief intro about himself, and then he talked about growing up in the eastern part of Nigeria. Then he talked about the best thing as an Igbo person, how he learned Igbo, what other tribe he would fit in if not Igbo. Then other languages that he can speak. Then his reaction when he sees people who are actually Igbos, but then they don't know how to speak the language. I mean, yeah. Then there was this question I asked about him being single and searching. I know your ears are popping, so just wait for the podcast, man. This is barely an injury. Like, then what he would miss about Ghana, and his favorite Igbo proverb, because Igbo people are known for lots of proverbs, like so many. So he gave his favorite Igbo proverb, and then he did an interpretation too. And then lastly, he had something for the listeners. So yeah, this is just an intro. So sit back and enjoy the flat. See you on the other side. Yeah. So anyway, I can name oh, on the show today. So, oh my God, say Ajuju, Madaji, as one for you, wow. So, Alex, when I believe, mba, ka happy good Alex, two for Alex for today. Namdi, Ike Wunam. So, oh wait, if you actually go out, Ndine again, Tita.
And the buying mama no.
Oh, really?
Afambo. Namdi. Namdi Joseph Ikebunam.
It is Alex.
I'm going to say what Alex. I'm going to say what Fibo.
Oh,
I'm going to say what Fibo. I'm going to say what Fibo.
Blessing you, Mako, please.
I'm going to say what Fibo. Sina phone name put down.
Oh.
I'm going to say what Fibo. Former Jennifer.
Oh.
Nem bu onye nkuzi, nna m bu onye ọrụ oyibo. A na-agụ na mahadum nke University nke dị na Ghana.
Ọgwụgwọ?
Ọgwụgwọ.
Oh, okay. Ke ka o si dị ito like na ndịda, onwe ife dị iche, ima mụnwa eto m na n'ugwu Hausa, onwe ife dị iche dịka onye tolu na ndịda. Ebe ka ito first?
Oh, next week will be far from his boot to one feeble. Eto Mnoka, Anambra State. Oh, one was all one year, so I'm not going. I went over this boot and one hunger. I'm poor and put a good me guardian. I'm quite only a good guardian. It's a moon yard. It's a moon yard. Egum, a mili. Mana ndị be anyị nne na nna m adịghị ekwecha anyị pụọ n'ilogwu egwu, so ịmago na bịa akpuchie ụzọ ya nọ n'ime ụlọ na-enene ndị ọzọ ga dị ọkwa ihe mpasịta. Mana
ịgụrụ akwụkwọ na ndịda before ịbịawazi mahadum?
Agụmakwụkwọ n'Ọka, agụ m primary school n'Ọka, go secondary school n'Ọka. Ịmago primary school ongo bụ the best.
Kedafe.
A secondary school ongo. Umaris Comprehensive College in Teja.
Oh, okay.
Ah, I need na ina ma akwụkwọ.
Amam. Afọ nkweta. Na ina ekwu na dis asim gi kọwo onwe gi. Iti ho doctor.
Okwe ma. Amam bu doctor. Abu me zgo te. Abu me zgo te doctor.
If I can say I'm a more poor doctor, see no doctor.
That's what you want to do now. I'm
okay.
Then you can catch you.
I'll
go to the room. I'm a little guy, Baziana, Chubandua,
and Chubego.
What I go?
Ima, it's why I see no one school. We got see. Ima, only always what they want to do. Even as I know na school, Kita, more I know na alcohol, man, I'll go to ọna azụkwa afịa o. Alex ahọkwa ga ndị Igbo na-echenje ego.
Onye niile asọ n'ihe ndị Igbo na-eme. Ebe ọbụna onye tinyere aka, ebe ọbụna.
Ọgwọ na ọya.
Ebe ọbụna ya furu ụzọ. Achọbanụ.
Nke. O nwee ife na-amasị gị dịka onye Igbo na amam etu mmesi sụọ nke a kịta mana. Nyelu ma aka na like onwe ife nya epute nọ n'Igbo onye Igbo ọ na-atọ gị
Ya bụ ife like ya onye Igbo. Nkwanye ihe ihe ya like ya onye Igbo na ndị na afụgodi onwe m n'anya nke ukwuu.
Kwanọ ya.
Onwe ebe ọbụla ihe eje ihe ka atọ m ụtọ m n'Igbo bụ ebe ọbụla ije nọ n'Igbo wee tie ndị be anyị kwen.
Ya nọ lele.
Fuga ifufa. Ebe ọbụla ije gbagee n'ụgbọ ala. onye igbo ọkụ mmụọ ya fụrụ onye ndị igbo na-agba mbọ inye onye igbo ahịfịa inye onye igbo ọfịa na ọtọ na ọya to estate ruo na ezi ndị si na nna azụ afịa na ya awụla famasist ka mbụ na azụ afịa azụ onye igbo mbụ anyị na-achọ ego kwam kwam so ndị igbo dịgodi sharp ọ bụrụ n'olu ndị iti anyị dịrị bote sharp so ọ ma gị alaiki ka ma alaiki mụ na-esi wee bụrụ onye igbo alaiki mụ na-esi wee zụọ m bụrụ onye igbo
keke isi mụtado asụsụ anya
nna ọkwanụ n'ọzọ esi amụta asụsụ igbo amụpụtara m nne m na-asụ igbo nna m na-asụ igbo ikwu m na-asụ igbo ibe m na-asụ igbo
ịma onwe ndị amụcha ha nnọọ mee a na-eme n'elu a na-eme na na-asị gị na aghọta ha asụ igbo ha eme nke a
ọhịa ihe niile bụ ndị ajị mbụlụ ọdị
ife ihe ahụ mee maka mụnwa na-ekwu na amahụ m
ọ nọ nwere ihe apa asịta nọ nwere ihe apa asịta ịghọtago nọ nwere ihe apa asịta na nsị na ọ na-amapụta m ụwa igbo ka a na-asụlụ m tiri kịta a na-asụlụ m igbo
eziokwu
maka ọ bụla asụsụ oyibo sụmere sobe 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 nke ọgbọma lọma ịghọtago mana ibe ibe m na-asụ igbo ụlọ ebe m gụrụ ọka sonye too n'ọka sonye too n'ala igbo kwesịrị m ịna-asụ igbo na m na-asụ igbo ọfụma
mana ịdịkọ nlọki nwee ọnụ igbo accent
enweghị m igbo accent gị na-azụ igbo accent
ịma onwe ndị asụwo igbo kịta nya ozugbo a na-asụ obize boy asị onye awụ onye igbo ịma onwe ka anyị esi a oh I love you nke a so
ọbụna ntị eso agwọ na-agọ na kịta agwọ na-agọ na mmiri mma asụrụ ya mma ọbụrụ onye igbo ka m na-asụrụ agwọ na-agọ na mma asụnyere ya dịtị na ọghọta na mbugodi m onye igbo na ụlọ ọbụla onyebụrụ onye igbo nwere m ike tinyere ya obere ịmago accent onye isi ego mbute fone
okay ọwụ na ịbụrụ onye igbo kedu mebi ebe ọzọ iche na mebi ihe adaita ọfụma na
agwa ya eziokwu m niile ọ bụ na m abụrụ onye igbo mma abụgodo ezigbote onye igbo
ebe ịkụ ka ị ka
kwuo nkwe ọ bụ na m abụrụ ezigbote onye igbo ka ya ka m na-esi nwụ nkwu enu nwụọ rie nri ji na ofe ntara eji mara anyị igbo na-atọ m ugbo na-atọ m ugbo mabụ onye ọzọ
ya ịma mụ na gị na-asụ igbo etu a sị na anya na-asụ ka igbo
na-anya na
onye ikpo ha
ọ na m abụghị onye igbo m na-abụ onye igbo ụwa m nke nketa nke echi nke
a igbo straight up igbo kwenu
ya
so aside na ka ezi ka oyibo si bazie na nke a ọnwụ na apart from igbo onwe asụsụ ọzọ ị na-asụkwa ọfụma
I speak English very fluently
pressure ọgwụgwọ
British English
Queen's English.
Another language I speak is Igbo. So Igbo God.
Oh, okay. All that only. I mean, all your mother tongue, you know, the main. So ndozo was the add-on. Nifa na so. Okay. Oh, Ima. Ana gano wa. Nijem ni ni neje. Ifu hana onye Igbo. Ima na onye awu onye Igbo. Fu afe no daita no onye Igbo. Mana ị sụọlụ ya asụsụ ọ sụọlụ gị oyibo keke isi nye akụ keke o si eme gị n'ahụ
nnee nke a bụ ezigbote ihe niile a so na ihe dị iche iche dị aṅa ọya abụ ndị nne na nna eji nnọọ nwayọ n'anya anyị bụ ndị igbo ya eji nnọọ nwayọ n'etute anya
eziokwu
mana onye a nsị na ọla asụ onye igbo na mbụ mfe onye amala asụ igbo mma ebugodo ụzọ kpalie ya n'igbo ọ bụrụ na onye achọrọ na-efe isi pakapaka na ọ chọrọ ịnụ igbo ọ chọrọ ịma ka esi asụ igbo akpalị anya na igbo ngasị ike mana ọ bụrụ na ọ chọọ ịmụta akụziere ya igbo ịmago akụziere ya obere igbo ọ bụrụ na ihe esi na bịa gaba mmaị mpaị
ọ na-amụta
mana ndị nne na nna anyị ee n'anya na ezinụlọ anyị ịmụpụta n'ala nwa ozugbo ọ bụrụ ibido kụziere ya sụpe sụpe sụpe
ọ dịkwa
buru ụzọ kụziere ya asụsụ igbo ka ọ mara ya Hindu Igbo but culture and heritage.
Exactly.
I will preserve. Oh yeah, what I go.
Mm-hmm. At least corner digide.
Corner digide.
You get. So in my Iwo, you know, Iwo bomboy.
I'm me go to bomboy. Na bomboy.
I'm in the bomboy. So, onye go na na tokita. Kwi just na pali.
I'm not going to talk. I'm going
to talk. Okay, maybe. I'm going to talk. Ni chunwanye ofu na adigo mmako ina eme nkata nka echi
Emana ndo you was you do not put all your eggs in one basket.
Okay
mana ofu 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 na adimo mma.
Exactly.
Ofu nwanyi igbo ofu nwanyi igbo
emphasis na no kwe.
It's also
okay. Ima anya agusu go kita. Onwe ife. Maybe ito a isi ana kita ima anya kwadugo na ya na Nigeria. Onwe ife Ghana. Maybe iye miss.
No tuti ye de pa na Ghana mi miss. Una isi go de ngoko na Ghana mi miss.
Ya oko abugo.
Mi miss da. Ima na angunta de na Ghana de different from angunta. Even in the Nagana, I do it. My best thing, the only thing I'm missing now, like this Nagana, Boko in it. And Yana, get the work you be able to do that. It's going to be very organized. What I will do now, I'll go down in Nigeria.
I'm going to go down.
Ana obodo chukwu del.
So Nigeria obodo chukwu.
Abu go go. Aga chukwu ama Nigeria.
Na chukwu biko malukwa Nigeria mama mi fe nam di na ko.
Mba chukwu chukwu ma Nigeria mama.
Na de ba go. Fine ku sha. I just scan eku. Onwe ima. Ndi Igbo ana amalo ndi Igbo maka inu ha na da to maybe anoko etwa. So onwe inu no maybe your favorite get to miss you because you know my guy man
you look at kata atom
or da itago
ima ndi bo se na ilu bo manu manu ndi bo je yo
ai na ko ine ku ina ko wakwa ka mu a gota cha
manu as in all you need you what what go
okay
ma asikwa na aso onye igbo ebo onye igbo ebo atuolugi lu koalugi I man ego ni nisi nege na ni e wata go so I look at atom a herika mi herika e ma go mana nke nkata funa anya
do I go se a e koalu ha biko koa maka mu a macha
ibu ni boto ni igbo ni talk ege nisi kita ni nke kachasị atọm nke atọm ka sugar Mana ase na eh.
Mm.
Ife to. O de ko ya dubu ma. Mana o banye. Pota face baga baga bufo aso. Oda.
Amata monka.
Ok, wa na ke ni do na
ko. Bam 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 hap ting.
Me o ti o ti fa lo.
Oh, okay. Onwe fi agwa ndi ba ai na ege nti ta.
Anaeze na ege nti ekenekwa mu unu ọzọ. So fi en cho egwu unu bu na o na adi mkpa, o ya ka mma na o ya dizbute mkpa.
Mm.
Ka anyi niile. Onye obuna ebe obuna ino, tu obuna ino.
Mm.
Ke emuba.
Mm.
Ke si asu Igbo.
Mhm.
Ibulu onye Igbo ke emuba. Ke si asu, ke si anu. Ema lo ke si asu, ke si anu ma kwa kodi.
Yes.
Tony ya kuzi lu ge, o ya ka maka ina conserve awa. Ye ndi itipo. Heritage onye nsipu ya
bifo.
O ndi iti na ma kwanye, ma kwanye ya na akodi. Ni wata go. O ya ka mma no ka ina e ma ina. Ayine emi ofuma. Ani nne na nna.
Mhm.
Ka ba nna aru ki kuzi elu. Omo ge.
Yes, so.
Aputa na aru zuba na aputa na ebe akwa mu e. E si abe ya ni Igbo.
Ezio.
Ebe ya ni English, na be ya ni Igbo. Ni wata go.
Mhm.
Mhm. O nya o gocha Igbo, Igbo anya na ato. Na ato ka sugar.
Mhm.
Ni wata go.
Mhm.
Ọgwụcha ihe nse ka m gụọ.
Ịma ndị oyibo emego ọtụtụ ife n'ekwentị eji amalụ mmadụ, eji eme nka. So onwe nke ị chọrọ ịgwa ndị na-ege ntị taa.
Ife soshal midia.
Soshal midia.
Enwere m Instagram. Afọ Instagram m bụ @PrinceDaconOfficial.
Na anụ kwe. Jekwan Jesolie, no kwa ezigbote dokita.
Prince.
Mba asukwa na kenke o Prince.
Prince Dacon _official.
All right. Dacon, biko KKC, you know.
KKC asopi, eh?
Mm.
D.
Mm-hmm.
D for... Gene. A for apple. R.
Mm-hmm.
K.
Mm-hmm.
O. N.
Mm-hmm.
Maka ndi igbo na eba. D A R K O N.
Ezigbo te nwafu Igbo. Anyị ekele unu nọ ndị na-ege ntị.
Daalụ
nnọọ. Ka ọ dịkwa oge ọzọ. Onu.